Von Music.
Ich hoffe.
Soma antena, semini ni mena satena. Baby still I can't believe you my morning light. Nisi hey, mame kama candlelight. Nekumulike kwenye kiza darling. Kwenye uzia ni penyeze rupia mambo yawe alright. Mboni nikifumba na mona mwenyewe. Akini kisi ndo anafanya nilewe. Kiba mesha kando nishindwe mwenyewe. Roho yangu shingo upanga kiuno nyenyere. Kama paka kanifunga kengere. Akiongea sauti tetele. Kicho langu. Because you are beautiful in your mind. Shine like a morning in the sky. Uzima wako ndo furaha yangu. I wish you better days. Piri umeni washa, yeah. Kwa rangi yako sinaja ya tawa. Kweli nimenasa, yeah. Nimekutana na nyota ya ja. Agari umeni washa, yeah. Wene viungi nitaamba na we. Tumesha weka chata, yeah. Asiye na mwana eleke jiwe. Sitothubutu kukwacha upote. Uende mbali mini baki mpweke. Wale vijugu na wasi kuguse. Kareta wakosti. Chukua moyo wangu dodoli maupepe. Kwenye kiyote tukajitulize. Tumalize ujana tufikisha tauze. Mungu watablesi. Because you are beautiful in your mind. Shine like a morning in the sky. Uzima wako ndo furaha yangu. I wish you better days.
Yeah, brad, it's your guy in the keys. What's up? Jacob beat in the building. Your mom music.